Baratoni University dan bidodlo kesa sababaya dona genyaf mati tigalani turan yero amma morat debi ani baracha jiraachu baraton nanki to kudubatan tajajil bilbilaf interneti addan cetani sakadegi ufga fataniru president university dan bidodlo doctor lata tasfaye university chat naganbu e baran yero jal qaba baratto ta dibashani old degree jal qaban abc su fojeta jirajan baratto ta osomati tdebi ani badanis barbadu tfufne rajechun radio sagale america timaniru baratton kun argamuf abu sani laltise gama motum maste matitin ipsi hanga matken namenjuru nakor malkat dambidollo ragabas
baratton university dambidollo mumme wonberno tagara gara baratan yadu negenya rankanke mati sani tdebi ani turan turban sadias mora tdebi ani baracha jirachu imu baratton dubisne sokotokko degesta university go amefisi sanijuru
makanko tigisi dasalini jedama wagasa dafa department accounting in barat berno ne ko beko danje te tore amagaru berno te debini baracha jara ergi berno te jalka ne bere ay university in kenya wan to tanu ngata nduma gute no bosh ta jara me yona tere kenya to kollega mi tara bramu berno te kenya tara ta fura ta jara amma berno te dumre gara final la te dewa jara
makanko barata bokko jersa dama dambi dollo university ni yero murasa vi kanandura aluma na genya ratae baratan berno te sa dan kute ture armega sindu bar gati debine gambara cijir ali nagya khandura chala foye rajadayad ergasi baka library sunu baname ali baru barsi su itti fufe irakolen karatana nudura mudata turan ergadun newan to kuan arginen kan
matanko ibtle bitu senyerama ogasada sambara da departmentin biology da barlota genya duran amni zuro yero amma lagari dan profune baracharra subjectin dura gubale mo te ala tutoriali tinistae ala to madaddari ni barso de baka busani ni university saru saganda schedule itti sayedabani
yero barnoota dhiisanii maatiitti galuun duraa qisaa ta'e kan isaan gaabbisiisu ta'uu dubbachuun gara fuulduraa yoo wal dhabdeen uumame illee mariin hiikna jechuun dubbatu barattootni.
Gara fuulduraatti barsiisota keenyatti barattoonni jechuudha. Akka isaanii walgahii garaa garaarraa hirmaachisanii hubachiisanii akka isaaniitti barnoota keenyatti akka inni fufnuuf hawwiin qaba akkasumas ta'a jedhee yaada.
Wal dhabdii kanaan dura mudatee ture ilaalchisee waan baay'ee ta'aa ture. Garuu sanirraa barataan kenna akka nama barateetti ta'e kabba deegula deemu adoon ta'een kan dhufe itti suuraa kan ka'e amma nageen namdutu waliin barachaa jira. Waldhabbeen akkanaa yoo uumame dursa barataan kenna wal gaafate waldhabbeen sun akkamitti ka'e maarraa ka'e jedhee gadi bu'ee hordofa malee akka duraanii kan barataan kenna dogorgoruu kan qabne wal gorsine haala saniitti warraan.
Barnoota Andii Yuunivarsiitii gorsa kennaniiruu fi sichittimmoo tokko ta'anii barnoota keenya baranna jedhee wayyaade malee.
Tajaajilootni bilbilaaf intarneetii baasii tokko waliif addaan citanillee akka bakkatti deebi'an gaafatanii jiru.
Ani maqaan koo Maaramee Gisoon jedhama. Waggaa lama faan baradhaa jechuudha. Yoo ta'u rakkoo hamaan qaba kan hin jiru. Haaluma neetworkiiti. Ni akkoo biyyaatu beekamaadha. Erga neetworkiin bareeti guyyaa tokko maatii koo sagalee isaa hin dhagaa hin beeku. Isaan sagalee koo dhagaa hin beeka. Intarneetillee akkuma kana karaan dawwalee naagashaa dhuun qabu isaanis keenyaaf ofiinis rakkoo koo waan beekan natti fakkaatu yoo itti badhaan deebi'e jechuudha. Birriin kanaan dukanaa erga hin beekani. Tiraansoortii makiinaa mataa isaallee bireekiin geera sababii ta'e wanta ittiin galu qabu inni kun rakkoo hamaa fi cimaa isa jedhamudha. Asirratudha.
Pireezidaantii yuunivarsiitii dambidolloo Dooktar Lataa Tasfaayee haala yuunivarsiitii isaanii yeroo ammaa keessa jiru haala kanaan ibsanii jiru.
Barattoota kana deebisuufis hojiin gara garaa hojjetamaa tureera. Akka yuunivarsiitii keenyaatti fakkeenyaaf mooraa keenya tasgabbeessuu, nageenya naannoo keenyaa, nageenya mooraa keenyaa eegsisuuf qaama hundumaa wajjin ta'uudhaan qaama yuunivarsiitii hawaasa naannoo ta'uudhaan akkasumas mooraa yuunivarsiitii keessa kan jiru koominiitii naannoo kanaa ta'uudhaan barattootas barsiisotas hojjetootas mariisisuudhaan hojii gara garaa hojjennee barattoota hedduun isaanii deebi'anii jiru. Barattooti kun yoo xiqqaate torban sadii hanga ji'a tokko kan ta'u bakkeetti qisaa ta'eera jechuudha. Taa'imii yookaan yeroo qisaa ta'e kana bakka buusuudhaaf tiitooriyaalii gara garaa kennuudhaan barsoota wajjin mari'achuudhaan bifa kamiin yeroo qisaa ta'e kana bakka buusuu dandeenya kan jedhu hojii gurguddaa hojjechaa turre jechuudha. Ammas hojjechaa jirra. Kanaaf barattoota hedduullee deebifachuu dandeenyeera jechuudha. Barattoota 800 kun barattoota naannoo tokko qofa osoo hin taane barattoota naannoo biyyattii kamirraa dhufanidha waan ta'eef hojii gara garaa promooshinii gara garaa hojjechuudhaan barattoota kana deebisnee jirra. Ammas barattoota hafan sanallee deebisuuf cabaaqee guddaa gochaa jirra jechuu barbaada. Gara fuulduraattis immoo rakkoon hin uumamu jechuu hin dandeenyu. Rakkoon hin uumamu danda'a. Garuu akkuma aadaa Oromootti keessumaa sirna gadaatiin barattoota kana akkam goonee gara araaraatti deebisnee tasgabbeessuutiin maal gochuu qabna kan jedhu san irratti hojjechaa jira jechuudha. Kana duwwaas nuni kaawunsilii barattootaa yookaan gamtaa barattootaa jabeessuudhaan ni guddaan walitti dhufeenya barattootaa ispoortiidhaan ta'uu danda'a, aadaadhaan ta'uu danda'a, barattoota yeroo kallattii kan biyya kallattii gara garagara biyetti ke sarufan kana walitti fidu ada sane kasan bekanis gumi garagara mora kana ke sejuru sana ratti le hojje chu barbaade chu amma soje cha jira gara kun ratti wotti dukenya sane chu sura
imma gara to ta sudana genyal o somati ti deveni moran alatti qawen bekan nin qabamen jeda me rattis wala rayo jira ti ga fanni surre doctor lata
gaba ke na wanta haran injuru kana dura sakuma isa surre barato ta university ke ke sa denan jira devi sura hojje cha jira isan kunis qamo kana ta hojje chu da kana gama kenyan kore garagara le dabne bartota gara maati kisdemani bartota moyona in argamne jedaman kan gara morati debisu foji garagara hojecha jira ine kunis cine tifuba kana da kana figaru odu ha anda hin kamu yechu aka university kenyan
bartota mora university in alatu guraman jedaman kisa bartota ni kuda afur bartota university dambidollo tawisani presidenti university dambidollo doctor le satisfy kanandro mirkani sani twan bartota kanin kisa smatin bartota kudani bartota ni kenya ugurameni ጀክቱን ሞቱማት እየተኒ ፍሩንሳኒ እክሰማቱሬ እርገ ኦዱኑ ጉረሙ በረቶቴ ዩኒቨርሲቲ ደምቢዶሎ ደጋሚያስ በረቶትኒ ኩኔን አርገሙ ፍጠዊ ሳኒ ለምሴ ገሞቱማቲ ምስቴ ገማቲ ሳኒቲ አንጋማቲ ስኪነን እንጅሮ
ረኮት ያዘለብል ብላፍ ኢንተርኔቲ በረቶትኒ አከፍሮሙ ጋፈተን ረቴስ ፕሬዚዳንት ዩኒቨርሲቲ ደምቢዶሎ ዶክተር ለታን ዴቪኪን እንጅሮ ያ ተኮ ኦሊፍ አማስ ኢንተርኔቲኒስ ቢቢሊስለ አዳንች ተጅራናኖ ካለቲ ለከማዳ ካለማን ካለቲ ዮካን አልካለቲ ዳንስ ዩኒቨርሲቲ ኬኛራ ዲባጋ ረጀቾራቦን ፈከኛ ዶካለቲኝ ኤሮጀዶ ኤባርቶት ኤማቲሳኒ ዱቢሱ ቀቡ ኤሮ ገረገራ ባርቶ ተካላም ቢልቢሊን ቢልብላ ማማቲራ ካላ ወልቲ ፈኛ ሳኒ ሰናፍሌ ኤሮ ሊጉዳ ተባታጀቾራ አልካለቲኒ ሞ ኑቲ አከ ዩኒቨርሲቲ ቆአኖ ቆርኖ ገረገራ ኬሲቲ ጊጌፋማ ካላ ቢሮ ሁንዳ ኢንተርኔት ፈየረምኒ ለይ አርቲክል ዮካን ሞ ጆርናሊ ቡፈቹ ተውራንዳ ባርቶቲ ሞ ፈሸንቲ ኢንፎርሜሽን ወይ ጋደርጎቹ ፍሌ ላይብራሪ ኬሲቲ ፈየረሙ ደንደውታ ካላ ቢኒ ኩንዳ ባቴጀጆቹ ቸከለሞ ከምዩተ እቱ ዩኒቨርሲቲ ኬንያ አስከምጎኔ ኢንተርኔት ያገቹ ለንደኛ ሰጀዱ ቀመሞቱ መንዱዋጂን ካሳ አጅረጅቹራ
ዩኒቨርሲቲ እንደሚዶሎ ይርገብረቱት አብሌበርኖ ሶላኖ ሲመቴዎስ ሲሶይገሌ በረነ የሮጀል ቀባ ፕሮቶሰ ዲበሽን ይወል ዲግሪ ጀል ቀባን ኤቢሲ ሱፍ ኮፒ ጎድ አጅራጅቹን ዱበተሊጁር ፕሬዝዳንትች ሆጂ ቁረኖፊ ቆኖ አከሱመት ታጅና ዋሳትሌ ጀባቴዎች ቻጅራጅቹን ዶክተር ለታ ተስፋዬ ራዲዮ ሰገላ አሜሪካ ቲመሊጅሩ ገባስ ራዲዮ ሰገላ አሜሪካ ናኮር መልካ እንደሚዶሎራ